is on this beat, ladies and gentlemen.
Mwanzo twakimbizana mpaka tunapendana, pamoja tukisimama awataki. Leo so kama jana, penzi lipo na nana, wanapona linasimama awataki. Nishike shike baby, shike me, malodhi dhabi lafu nipe mimi. Mapisi kali wengi wanini, kila nkiwo kingoni mama. Yeah, 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 yeah. Come baby, come on down. Kuli kila semu kiwa nami baby. Acha vipido, uvae gauni. Furu mpaka chinu kiwa inje baby. Come baby, come on down. Kuli kila semu kiwa nami baby. Acha vipido, uvae gauni. Furu mpaka chinu kiwa inje baby. Baby, baby, baby. Nasema bendi, baby, baby, bendi. Yani inama, baby, baby, bendi. Nasema bendi, baby, baby, bendi. Yani inama.
Tunavyopendana mimi na wewe, tunavyoelewana.
Records.